ndiitikiwe ndihambile ndibonile ndibulela usomandla ngoku ndibonyise indlela. I'm doing fine, I'm climbing high, going back to the person I used to be before you came and tried to change. Finally I'm free,
now I'm free.
Finally I'm me,
now I'm me.
Finally I see Dim Gile.
Vaya somano menesis ane como saco titikwe kubetwa nguwe. Ufuna omnye umuntu ozonyamezela le nto yakho. Titikwe kubethwa nguwe. Bayesa, bayeso malume besizane ngomo sakho.
I'm leaving you, titikiwe.
Ufuna omnye umuntu ozonyamezela le nto yakho.
Titikiwe.
I'm leaving you.